gage oh oh mulunja basinga eh eh ono mumbenja alina amasaga kira kebi maso mukirize mubalage munanike akaweta mutongozi afute mulalu bimusibe ono mukwano gwe Usena pulira zibi munango lomukwano gwomunji
napulira zibi
bino byebangamba banange sibi ulira neda
napulira zibi
Usena pulira zibi munango lomukwano gwomunji
napulira zibi
bino byebangamba banange sibi ulira neda
napulira zibi
olimuwala akakanyo bwongo nomutima gwange Besikulabye bamusajja luyongo yongo funo musujja ndwala mulalama oh kirize kigambo change kuimbira kaimba kugerere kubogero yakwegwe njagala Usena pulira zibi munango lomukwano gwomunji
napulira zibi
bino byebangamba banange sibi ulira neda
napulira zibi
Usena pulira zibi munango lomukwano gwomunji
napulira zibi
bino byebangamba banange sibi ulira neda
napulira zibi
wali mwe byange byonna munange tongana tugende onzalire Wampisa chochi manyi Onanjokeza konti ndi muluvu Walimwe byangebyona Bazandebo babeyi Abaje munyenye mubanga Nebasi umuza mumasogo
oh.
Oyaka yakana Usena pulira zibi Munangolo mukwano gwomunji
Napulira zibi
Bino byebangamba Banange sibi ulira neda
Napulira zibi
Usena pulira zibi munangolo mukwano gwomunji
Napulira zibi
Bino byebangamba banange sibi ulira neda